changanya mbaka umenimaliza baby girl, umenichanganya changanya wengine naona kiza my baby boo, umenichanganya changanya mbaka umenimaliza baby boo, umenichanganya changanya wengine naona kiza. Sana nasemaga doze peremende yako tamkote kote nipenda nikifo kitukute wote minawe unanifanya paka nisikuchoke kwani dini gani sema niokoke unataka wapi sema twende wote minawe naza kunikorazi chochote mimi nitakupa we ili mapaparazi wasijaribu kukugusa we mpana niyo kazi kushuka raisi kabisa we nifanya kija kazi kwa penzi lako limefika we ahea ndana na mimi kama ngume fiti mwilini nitameza kwinini kini acha misafalini na baby boo umenichanganya changanya mbaka umenimaliza baby girl umenichanganya changanya wengine naona kiza my baby boo umenichanganya changanya mbaka umenimaliza baby boo umenichanganya changanya wengine naona kiza. Kwenye giza mwanga kimulimuli uzuri wako wengi unawadatisha wanagonga mwamba wafungi goli najiona mimi nikikutazama usoni sasa kioo cha nini unatosha kuwa ndani wengine napiga chini namba yako moja mami pete faki doleni ndo watufunge mwakani aye mweza kunikorazi chochote mimi nitakupa we ili mapaparazi wasijaribu kukugusa we kupanda niyo kazi kushuka raisi kabisa we nifanya kija kazi kwa penzi lako limefika we ahea ndana na mimi kama ngume fiti mwilini nitameza kwinini kini acha misafalini na baby boo umenichanganya changanya mbaka umenimaliza baby girl umenichanganya changanya wengine naona kiza my baby boo umenichanganya changanya mbaka umenimaliza baby boo umenichanganya changanya wengine naona kiza naona kiza naona kiza naona kiza wengine naona kiza kichindwa bongo joto ishi uko mbele kwa kuna figi su nyingi.